agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maamulka ee Jubbaland mudan ee Cabdullaahi Cabdulqaadir Aadan ayaa kulan ku saabsan sidoo kor loogu qaadi lahaa cadaaladda la qaatay maamulka degmada iyo bahda cadaaladda ee degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Kulankan waxaa ka qayb galay maamulka degmada Dhoobley kan gobolka, bahda cadaaladda saraakiil ciidan iyo marti sharaf kale. Agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maamulka Jubbaland Cabdullaahi Cabdulqaadir Aadan ayaa ka warbixinaya kulankan iyo waxyaabaha looga wada hadlay.
Markaba waxaan u baahanahay inaan iska wareysano xaaladda amniga iyo cadaaladda degmada Dhoobley. Runaantii intaan degmada Dhoobley joognay horena aanu mid waxaan bogaadinayaa shaqada fiican ee hayaan maamulka guud ee degmada Dhoobley, gaar ahaan laamaha amniga iyo cadaaladda oo la ii sheegay in wada shaqeyn fiican runaantii ay ka dhex jirto haday noqoto qeybta CID-da iyo booliiska, xeer ilaalintii, maxkamadii, amniga guud ee degmada, maamulka degmada guud. Cadaaladduna waa bundhigga dowladnimada. Haddaynu cadaalad helno, bulshada waxaynu ku xukumi karnaa waa in cadaalad ay heshaa bulshada degmada Dhoobley. Laakiin haddaan adeeg cadaalad ee dowladdu bixin karin, dee dowladnimo ma jirto run ahaanti. Adeeg walba kolaad bixiso, caafimaad bixiso, waxbarasho bixiso, biyo bixiso, haddaan laga helin adeegii cadaaladda ma noqonayso dowladnimada mid dhammaystiran. Marka amniga iyo cadaaladduna way isbartaaraan, mid walba midka kagaa baar. Haddii la rabo in cadaalad la helo, waa in amni la helaa. Haddii la rabo amni in la helana, waa in cadaalad la helaa. Waxaan u baahanahay marka haddaan nahay maamulka degmada Dhoobley iyo laamihii cadaaladda iyo amniga, sideenu ka horumarin karnaa? Maxaa caqabadooyna hortaagan? Dowr intee la'eg? Maanta waxaan rabaa inaan dowr kala qaadano anagu haddaanay wasaaradda cadaaladda. Dowr maxaa la'eg oo anaga ka qaban karnaa horumarinta cadaaladda iyo amniga degmada Dhoobley? Maamulkii degmadu qayb intee la'eg ayuu ka qaadan karaa horumarinta adeegyada cadaaladda iyo amniga degmada Dhoobley? Laamaha amniga iyo cadaaladduna sidee u wada shaqeyn karaan? Mid walba dowr intee la'eg ayuu waxa uu qaadanaya. Bulshadu markay aragto laamihii cadaaladda iyo amniga wada shaqeynaya, mid walba shaqadii sax lahaa ku dhacay, cadaaladdii dadku waxay usoo dooranayaan laamihii sax lahaa ee dowladda, taasoo inoo horseedi karta inay Dhoobley noqoto meel horumarsan sida haddaba ay ugu horumarayso dhinaca ganacsiga.
Kulankan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya kor u qaadidda iyo horumarinta arrimaha cadaaladda, iyagoo xubnaha ka qayb galay ay isdhaafsadeen aragtiyo ku aadan sidii loo horumarin lahaa cadaaladda.